Shaka kunieleza ukweli na fahamu nanipenda na mimi hanijue chochote unachotaka nitambue na mimi na mimi nijue chochote atachosema walijue najua unanipenda sana ila unashindwa kusema unanipenda sana ila unashindwa kusema usingate kucha baby sema
Nikikutazama sura yako baby inajieleza nikikutazama macho yako baby unanikonyeza nikikutazama sura yako baby inajieleza nikikutazama macho yako baby unanikonyeza nimeshtuka ni mitego baby gani unanionyesha hili uteke moyo wangu Umeshindo tu kusema kwamba kweli unanipenda sema Baby uwe wapa Sema Sema
Najua unanipenda sana Ila unashindwa kusema Unanipenda sana Ila unashindwa kusema Usingate kucha baby sema Tumombe Mungu ajalie baraka zake zote saidi hadi pete mi-